buuxdo
intee ka buuxdo
jikada
jikada
hadii aad maalin kasta ilmahaaga wax la akhriso muddo 15 daqiiqadood ah ma maleen kartaa farxadda iyo waxbarashada aad ka helaysid kasoo qayb gal tartanka aniga ii akhri ee waaxda waxbarashada main aqbal tartanka oo wax la akhri ilmo yar muddo 15 daqiiqadood ah maalin kasta geli sawir facebook kuna xujeeyso dad kale tartanka ii akhri ku raaxayso barnaamijka ii akhri kana qayb qaado tartankan adag